Asikhothame nkulunkulu othandekayo siyakubonga kule busuku ngaleli thuba elihle lokuba sibuye futhi egameni lenkosi uJesu. Ukuba sibhekane nesitha sethu, sitha sakho esilapha ensimini yempi nezwi ukuba sisixoshe phakathi kwabantu bakho. Kuze babone kule busuku nkosi ukukhanya kwevangeli, yakhuleka ukuba ugcobe amehlo ethu ngomuntu wokugcoba amehlo ukuze avulekele ngaseqinisweni. Kuze siphume lapha sithi phakathi kwezinhliziyo zethu, bezingavuthini izinhliziyo zethu phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Sindisa abagulayo nabadangeleyo, duduza abadangeleyo, amisa izandla zababuthakathaka ebeziphaka. Bangathi singabuka ukuza kwenkosi uJesu esikholwa ukuthi sekuseduze. Sikucela lokhu egameni likaJesu. Amen. Ngahlala phansi. Ngizozama ukufishanisa kulo busuku ngoba ngiyazi abaningi bavela kuzindawo ngezindawo zezwe beze enkonzweni. Abanye benu bebesele futhi kumele babuyele emuva, mhlampe babambe bheke emuva. Ngakho ngiyanibonga. Namuhla ekuseni bengithanda ukuza umfowethu Neville qobo lwami. Ngizule izikhathi eziningi ngaze ngimuzwe kwesinye isikhathi ngaphandle kwalokho engimthokozela ngakho. Kepha ekuseni nje lo mlayezo womfishane ngiyazi ngibe nokuholwa inkosi ukuba ngilalele kulokho ekuseni kwanamuhla. Kuhle kakhulu. Futhi ngiyabona ukuthi kungakho bakwethu ukuze nize nimlalele nani. Futhi ke ngineqiniso uyohlala enenzela okuhle uma nimlalele. Ngizama ukuba ngibe nalabo abafuna ukuxoxisana namuhla kulokhu kusa nakule ntambama. Ngisenabo abaningi okuningi okufunekayo. Ngiyakholwa ukuthi kwakunguJethro owatshela uMose ngelinye ilanga wathi kungaphezu kwamandla akho. Ngakho sinabaningi babazalwane lapha maqondana nezinkinga zenu, kuthi bonke kubo bebelokhu bengabakholekileyo. Zikhona izinto ezinhle ezimelwe kunakelelwa. Futhi ngithanda ukuqoka umelusi wethu noma umfowethu Man nabanye abafundisi esikholwa nabo lapha. Ngaya kubo yokutshela khona impela okudinga kwenziwa. Abanye abantu izingane zabo kukhanya niselana noma izinto ezingamaphutha. Labadoda nganisiza njenganoma ubani omunye ngoba bayizinceko zikaKristu. Bani kubo futhi nginesiminya ukuthi bayonika usizo eniludingayo. Ngingefinyelele kubo bonke, baningi ngisho noma kukuphi lapho uya khona. Balokhu banda kakhulu kakhulu niyabona. Futhi usukuthanda ukubabona bonke kepha kawuna kukwenza. Kepha ngiyakhulekisisa kuba uNkulunkulu ngandlela thize uyakunenzela konke. Manje kule busuku sithanda kuya embhalweni sifunde ingxenye yombhalo kuGenesisi isahluko sesithathu. Sithi nje ukuthathela kancane emuva kulokhu ebesikhuluma ngakho ezikhathini ezadlule. Sibone uma inkosi uJesu ingasinika ngokuthe xaxa kulokho esizokukwazi uma siphuma. Ngiyakhuleka ukuthi uyokwenza. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kwesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na?
And the woman said unto the serpent,
Wesifazane wathi enyokeni, singadle izithelo zemithi yasensimini,
but of the fruit of
the tree, ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu.
God has said ye shall not eat of it.
uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti kuba ningafi.
And the serpent said unto the woman,
inyoka yathi kwesifazane, aniyikufa nokufa.
For God does know that in the day,
epha uNkulunkulu yazi ukuthi mhla nizidla kuya kuvuleka amehlo enu.
And you shall be as
njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi.
And when the woman saw that the tree was
owesifazane ebona ukuthi umuthi lungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni,
she took of the fruit thereof,
wathatha izithelo zawo wadla, wanika kanye nendoda yakhe kanye naye nayo yadla. Esevuleka amehlabo bobabili bazi ukuthi bahambaze. Bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhingi.
May the Lord add the
Siyenezelele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi lakhe. Manje ngithanda ukuthatha isihloko kulo busuku kulokho ngisibize ngokuthi i-Edeni likaSathane. Buka sengathi kuyintwanyana embana ukuthi i-Edeni likaSathane. Kucishe kufane nokunye ngelanga lesonto ebusuku bangaphosisi lapho ngikhuluma kini ngokuthi ukuqalekela ugwayi kwendoda nokunambitheka okwenelisayo. Ngezinye izikhathi ukuzelela ngalezi zintwanyana okungathi azizwakalisisi kahle, kusisondeza entweni ethize, kusenza futhi sihlole futhi kubukubeke ekufundeni izwi. Lokho engithanda ibandla lami lonke likwenze. Umuntu akanakuphila ngasenkwasodwa kepha nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Akho funda izwi lihlole. Nokuthi ulihlole ngamehlo kaNkulunkulu ukuze likunike ukuhlakanipha kokuqonda ukuba kufanele siphile kanjani kulesi sikhathi samanje. Manje ukuze kini lapha kulobusuku ukuzokhuluma nje kini ukuthi oqha ngenza lokho nalokhuya. Ngingathanda ukukhuluma nabantu njengalokhu ngisho. Ngingathanda kuhamba ngiye ekhaya kanye nomunye wenu kulobusuku. UNkulunkulu uyazi ukuthi lokhu kuliqiniso. Ngingathanda kuya ekhaya namunye wenu ngidle nokudla kwasekuseni nani ekuseni futhi ngihambe ngiyozingela isinkwe kanye nani kusasa ntambama niyabo. Ngingathanda ukwenza lokho kepha anginakwena. Futhi ngingathanda kuya ekhaya ngihlale phansi ngixoxe nani. Sizihlalele emphemeni osemnyango emva kwenkonzo ngixoxe nani isikhashana futhi ngixoxe kini ngenhlalo yenu nangoNkulunkulu. Ngingathanda ukwenza lokho. Besilisa nabesifazane lapha uNkulunkulu uyazi ngingathanda ukwenza lokho kepha anginakwena. Kuningi okungidonsayo nokungidingayo. Nakulesi sikhathi esinozwela esiphila kuso, nami ngumuntu onozwela. Namuhla kukhona enginakho emcabangeni wami okuthize kumele ngikwenze ngakusasa kusuke sekuqhele ngesigidi samamayela kimi. Kutholakale ukuthi kusuke sekukhona osekufike kwathi juqu sekwenzeke lokhu nalokhuya. Unesikhathi sokuqoqela ndawonye imicabango yakho. Kepha ukuphokophela kwami okukhulu kungukushumayela ivangeli ebandleni. Ngenze konke okusemandleni okunika udumo kuJesu Kristu ngalesi sikhathi engisesemhlabeni nakulesi sikhathi engisasisalele emhlabeni. Ngiza ukuzama ukusho kini okuzonisiza. Okuthize engikufundile emva kokuba ngiye ekhaya ekuseni namuhla. Ngithi ngingathini kulo busuku Nkosi okuzosiza laba bantu? Yalele kulo mlayezo onamandla kulokhu kusa umfowethu Neville asiphe wona nge. Ngicabange ukuthi ubumuhle kakhulu lapho ethele. Udokotela uyasihlola isifo kepha umuntu oza nesitsha esigcwele izinalithi uyena ojovayo. Ngakho ngicabange ukuthi kube isibizelelo esiphaphamisayo. Cabange ngalokho umjovo emva kokuba isifo esicelongiwe. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu. Ngithanda ukukhuluma kini enye into kunilethela okuthize kunikhanyisela isethembiso kaNkulunkulu salomnyaka. Bona into ethize, hayi into ethize umuntu mumbe aye kuyo ngelinye ilanga, kepha into lezo zinto zilungile sonke sithathela kulezo zinto. Kepha ngicabanga ukuthi ngizozama ukunikeza into ethize emqondweni wenu ngale mibhalo engiyilobile lapha. Ezonikhanyisela ukwazi ikwenze ube yibusho elingcono enkundleni kolwa kuyo manje. Ukuba ufunda maso esitha ukuzuvike konke singakangeni kuwe, yabo? Nansi into enkulu, ukuba ufunda ukuvimba izidubulo zingakutholi ngandlela zonke. Manje asibuke manje kule nto enkulu okwesikhashana kulesi sikhathi esikhulu sesono esiphila kusona manje. Angikholwa ukuba sake saba khona isikhathi engake ngafunda ngaso emlandweni. Sake zabe khona izikhathi zokuhlushwa lapho abantwana bakaNkulunkulu babebulawa ngandlela zonke. Kepha ukubona kukhohlisa kwesitha asikake sibe nosuku olunjengalolu njengoba siphila. Ungubuqile kukhulu isikhathi sokukhohliswa. Uma ngikubona lokho, kuletha lokho ukuthi umKristu kumele ame manzonzo namuhla kunanoma imuphi unyaka ayeme kuwo. Buyele emuva ekuhlushweni kwebandla ngamaRoma, wakuthi uma umKristu enze iphutha, asiwe emphandweni, anikezelwe kumabhubesi noma ngendlela efana nalokho, uma bemthole engumKristu ebufakazini bakhe. Kepha umphefumulo wakhe wabe usindiswa ngokuba waye likholwa liqoto elingasebekiyo kuNkulunkulu futhi ngokuthokoza wayephawula ubufakazi bakhe ngegazi lakhe. Lapho imithambo yakhe iphophoza noma izimbobo emzimbeni wakhe negazi liphalala, wayekhala abheke phezulu ngokholo olujulileyo athi, "Mukela umoya wami, Nkosi Jesu." Epha manje ukuhlakanipha kukadeveli manje kwenza abantu bakholwe ukuthi bengamakrestu kepha bengesiwo. Nansi-ke into, awusaphawuli, kuyisikhathi sobuqili esikhulu kunalapho owawungakhokha khona ngempilo yakho ngenxa yobufakazi bakho. Udeveli ucuphe ngabo bonke onochaka bobuqili ukuze ungumkhohlisi. Noche swasi chela poko Mateo isahloko samashumi amabili nane ukuthi lesisakhathi siyakuba njani esiphila kusona isikhathi senkohliso esake saphilwa esifana ncemishi ebesiyodikisa nabakhethiweyo bakaNkulunkulu uma bekungenzeka ukuba adukise manje esiqhathanise eminye imibhalo kumbe iziprofeto okwakhulunywa ngazo eBhayibhelini zanamuhla qhathanise nesisikhathi esiphila kuso manje uTimothy wesibili isahluko sesithathu sifunde lokhu ukuthi umprofeti wathi kuyakuthi ezinsukwini zokugcina ukuthi umuntu uyakuba namawala nabakhukhumeleyo nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Qhathanisa lokho-ke manje okwesikhashana nje sizokufishanisa ngokuba asinazo isikhathi esingako sokuba sikubeke konke njengalokho okufanele. Lapho kuba sikuthi nje hlokolozi ukuze nikubone uma nifika ekhaya nikufunde abanamawala abakhukhumeleyo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abangazithibi, abahlebi, abangenabumnene, abangathandi okuhle. Manje umoya wakhuluma ngokucacileyo ukuthi lezi zinto ziyakuba sezinsukwini zokugcina. Lokho yilezi zinsuku isiprofeto esikhuluma kuzo. Manje siyafunda futhi esambulweni isahluko seshumi nane iqonde isambulo sesithathu ivesi leshumi nane unyaka webandla laseLawodikiya ukuthi ibandla liyakubanjani kulesi sikhathi sokugcina. Futhi kuyakuba kuthiwa liyakuhlala njengomfelokwazi lingadingi lutho lalicebile linempahlenini bengazi ukuthi babempofu bangaba kuhawukela balusizi aphuphuthekile banqunu kepha bengakwazi. Manje khumbula ukhuluma ebandleni lalonyaka lilusizi liphuphuthekile linqunu kepha kalazi lowo musho wokugcina lelozi lokugcina yilona lethusayo. Bacabanga ukuthi bagcwaliswe impela ngomoya bonke bazimisele. Unyaka webandla laseLawodikiya ungunyaka webandla lePentecost ngoba ungunyaka wokugcina webandla. ULuther wayenomlayezo wakhe, uWesley wayenomlayezo wakhe, nawaPentecost abenomlayezo wakhe. Futhi kuthiwa ngokuba usivivi ungashisi ungabandi ukushukuma kwangaphandle ivangeli lokuzakhela ngengqondo. Ngoba wathi nilento ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngamanye amazwi kwamenza wagula ukubona ibandla likuleso simo. Futhi khumbula bamhlanza futhi wayengaphandle kwebandla zama ukungena ngaphakathi kulowo nyaka webandla laseLawodikiya elibikabi. UNkulunkulu walelizwe namuhla, umuntu okhonzwayo walelizwe namuhla nguSathane.
And the people are ignorant.
Nabantu kabaqondi ukuthi bakhonza uSathane.
But it's Satan.
Lapha uSathane ezifanisa yena luqobo njengebandla, niyabo ezenza ibandla.
They worship Satan.
Bakhonza uSathane becabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu ebandleni. Lapha kuyindlela uSathane enze ngayo. Oh, uthi kepha uma kancane sishumayela izwi. Buka emuva lapha sekwenyisami lobusuku. USathane kwaba huye owashumayela izwi kuqala kuEva. UNkulunkulu ushilo, niyabo? Kuyilokho kuphambanisa leyo ngxenye yombhalo eqondene nosuku. Yokwazisa ukuthi konke lokho uJesu akwenzayo kwakuphelele impela. Yokwazisa ukuthi konke lokho uMose akwenzayo kwakuphelele impela. Kepha uma usuthatha izethembiso abazinikezayo kulesi sikhathi lapho lokho kwakusho omunye unyaka. Yilokho-ke akwenzayo. Niyabona ukuze enze abantu bakukholwe ngaleyo ndlela futhi yilokho kuphela. Ukuba awunakususa nelilodwa izwi kukho noma wenezele izwi elilodwa kukho kepha kuyilokho akwenzayo. Abantu ngokungazi bakhonza uSathane becabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Njengalokhu sexwayiswa isiprofetho kubaseTesalonika besibili ukuthi asikufunde lokho. KubaseTesalonika besibili isahluko sesibili asikuthole kwesikhashana uma ningakuthola. Ngithanda ukufunda lokho nje ngikholwa ukuthi abaseTesalonika besibili nginawo umbhalo lapha ne ukuthi yebo siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi uJesu nokubuthanela kuye. Uthi buka ukufika kwenkosi nokubuthanela kuyo njengoba uNkulunkulu eyobuthanisela abantu bakhe kuye ezinsukwini zokugcina. Buthanela kwabantu enkosini akusikhona ukubuthanela esontweni kepha enkosini. kuthenela kuyo kuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu kumbe nethuse ningethusa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi kokungathi vela kithi sengathi usuku lwenkosi selufikile akungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ukuba lolo suku aliyukufika kungaveli kuqala kuhlubuka kwambulo umuntu ongenamthetho umuntu wesono qaphela ukuthi uyini manje kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa loyo kwakunguJuda niyabo omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu noma into ekhonzwayo azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu lokho kukhohliswa kwebandla namuhla yayibona indodana yokulahlwa uDevil indodana yokulahlwa uDevil ngakho ke abantu bakhonza isathane namuhla bacabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu kepha bamkhonza ngombhedesho amahlelo enziwa ngabantu nemibhedesho yehlisela abantu phansi ekukhohlisweni okukhulu kakhulu kunokwake kwaziwa ezweni noma ngabe izwi likaNkulunkulu elethenjiswa lesi sikhathi lishunyelwa libonakaliswa kangaka phezu kwalokho kabanakulikholwa ngakho kungani siyamangala ukuthi kungani bengalikholwa na uma uNkulunkulu ethe uyokwenza into ethize futhi uyayenza khona akunjalo bayefulathela basuke kuyo njengalokhu u-Eva wayazi ukuthi uNkulunkulu akushilo uNkulunkulu wabe eyokukwenza kepha wakufulathela walalela ukuthi wabe ezothini khumbula ukuthi kweminye iminyaka bekulokhu kuhlale kufana unyaka nonyaka usathane ubelokhu ezama ukuphambanisa izwi kubo abenze ukuba bayibone eminye iminyaka beka nje uJesu efika buka usathane waye kuleso sixhuku sabafundisi bamaJuda nabafundisi nabapristi ezama ukubatshela ukuba bagcine umthetho kaMose lapho lona lelo zwi lathi ngalolo suku indodana yomuntu iyakwambulwa niyabo ukuthi iyozambula luqobo ngakho babezama ukuthi inqobo nje uma bebagcine bengamakholwa nasemthethweni kaMose niyambona ukuthi wenzani na wayezama ukubatshela leyo ngxenyezi iyiyo impela kepha lo muntu akusuyena lowo muntu niyambona ukuthi ukhohlisa kanjani na yilona ngempela ke lolo suku lokukhohlisa bekulokhu namanje usathane wakha umbuso wakhe emhlabeni kungakho ke enze njena ngoba ufuna ukwakha umbuso wakhe njengoba singabhizinisi lowo akusiyo umKristu uyosebenzisa lonke icebo angalisebenzisa ukuba akwenze ubone into ngendlela okungesiyo uma enenhloso nokuthi zuzela ekukwenzeni ukuba ube njalo akwenze ukubone ngaleyo ndlela uyokutshengisa konke angakutshengisa khona kepha akudedise eqinisweni lalokho ngoba ungugwabhela kwesakhe awukhathaleki noma uqamba amanga nokukhohlisa kanjekanani nokungaphezulu kwalokho ugqwabela kwesakhe kungakho usathane kwenzile lokhu futhi usebenze ngentshumayelo ukuze enze lokhu njengalokhu uNkulunkulu ethembise ukukwenza manje waqala ukukhohlisa ngenkolo iDen selokhu aqhubeka kanjalo ke hhayi ngokubeka umshungo wamakhomanisi amakhomanisi awangeni kulokhu ibandla okufanele uqaphele niyabo akusiyo amakhomanisi ayodukisa abakhethiweyo ibandla liyodukisa abakhethiweyo niyabo akusiwo amakhomanisi siyazi ayamphika uNkulunkulu angumphika uKristu impela anguye ngokokubusa kepha akasuye umphika uKristu umphika uKristu unenkolo ukhola impela futhi angacaphuna embhalweni akwenze kubukeke kucacile njengoba usathane enza emuva le ekuqaleni wacaphuna konke phansi uNkulunkulu shilo ningadli emthini yasensimini niyabo wakukhipha wayesethi yebo singadla zonke izithelo zemithi yasensimini kepha kunomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu athe ungadliwa ngisho ukuthintwa kodwa lokhu ngoba mhlasi udlile kumhlasi wokufa wayesethi aningikufa nokufa kepha ake ngikutshele isizathu sokuthi uNkulunkulu kusho lonke lokhu kungoba niyabo manje acaphunayo kwakuliqiniso niyabo wathi kuyovula amehlo enu futhi kuyonenza nazi okuhle nokubi niyobe seninjengoNkulunkulu nalapho uma ningakwenza ilokho nje afuna ukukwenza futhi ilokho nse azama ukwenzana namuhla kuyilokho kuyinkolo yenkohliso kusukela ekuqaleni e-Eden selokhu kwaqhubeka kanjalo esikhathini sika-Adamu kwakuyinkohliso esikhathini sika-Noah kwakuyinkohliso esikhathini sika-Jesu kwakunjalo namanje kunjalo kungayo leyo ndlela inkohliso yangokwenkolo manje sizoqaphela umhlaba mhlazane uNkulunkulu esawangamele uNkulunkulu esawangamele lapho uSathane esengamele ngokuphika izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wake wawengamela umhlaba wawubeka emkhondweni wawo wawubeka ukuba usebenze wenze konke esawangamele manje sizoqhathanisa lokho ne emva kokuba uSathane esewuthathile wengamele manje uNkulunkulu kwamthatha eminyaka ezinkulungwane ezisithupha akumthatha ngesikhathi esingako kepha wathatha isikhathi esingako iminyaka ezinkulungwane ezisithupha ngoba siyafundiswa ukuthi usuku olulodwa ezulwini luyiminyaka ezinkulungwane emhlabeni ngakho ezinkulungwane ezisithupha zeminyaka noma izinsuku ezisithupha uNkulunkulu akho umhlaba manje uNkulunkulu kwamthatha eminyaka ezinkulungwane ezisithupha ukwakha ewutshala ngembewu enhle nokuba uthele yonke inhlobo yayo yonke into kumele iveze inhlobo yayo zonke izimbewu zakhe zazizinhle ngakho kumele iveze inhlobo yayo uNkulunkulu wathatha eminyaka ezinkulungwane ezisithupha okugcina esewenze wonke nasekugcineni sifika ekomkhulu lakhe lasemhlabeni endaweni enhle engasempumalanga kwase-Edeni ebizwa ngensimu yase-Edeni uNkulunkulu wenza ikomkhulu lomhlaba ensimini yase-Edeni eGibhithe nasekupheleni kwempumalanga yensimu kulapho-ke okwakuyikomkhulu naphezu kwakho konke wabeka indodana yakhe nomkandodana wakhe phezu kwakho konke kunjalo yilokho okwenziwa nguNkulunkulu wababeka ukuba bengamele konke babengakhuluma nomoya ubuse ubohle ukuvunguza babekwazi ukukhuluma nesihlahla sisuke sithi zela phaya ubesi nempisi kudle ndawonye newundi liqube nawo kwakungekho bubi kwakunokuthula okuphelele kunobudlelwane buphelele konke kusekupheleleni mhla uNkulunkulu esangamele futhi kwaqaphela wayenezwe lakhe konke kwasekusebenza konke kwasekuvela yonke into yayidla izimila akukho nto yayifa akukho nto yayiguga akukho nto yayonakala akukho kwakuphelele nje nangaphezu kwakho konke wabeka abantwana bakhe abathandekayo indodana yakhe nendodakazi yakhe indoda nomfazi ukuba bawengamele uNkulunkulu weneliseka wayesephumula kuyo yonke imisebenzi yakhe ngosuku lwesikhombisa walungcwelisa lolu suku lwesikhombisa isabatha lakhe ngoba uNkulunkulu wabuka konke emva kweminyaka yezinkulungwane eziyisithupha ewubumba ewulungisa ewenza ukuba ube ngokhona ebeka nezintaba phezulu enza nezintabamlilo ephakamisa izintaba nokunye okwakwenziwo ekuqekezekeni omiswe abesakha ngendlela ayebona ayifanele akuyindawo enhle yayingekho njengayo amaphaladesi amakhulu kaNkulunkulu nezilwanekazi ezinkulu nokunye kunwabuzela khona izilwane ezinkulu zingenabutha zazizilungele nje njengomdlwane wekati zazingenangozi kungekho kugula kungekho kudabuka kungekho nalinye igciwane lesifo emhlabeni oh yeka leyo ndawo izinyoni ezinkulu zishwibeka izihlahleni no-Adamu azibize ngegama zindizele emahlombe akhe zimculele Oh, yeka leyo ndawo emangalisayo kaNkulunkulu. Wayesenza enye yezingxenye zakhe emzimbeni wakhe. uNkulunkulu unezingxenye emzimbeni wakhe njengawe uyingxenye kayihlo. Futhi uma uqaphelisisa uzobona ukuthi wabe ukumkhulu kamkhulu kamkhulu wakho. Kepha kulokho asithi sizokuthatha sikufanise ngawe noyihlo.
You did not know anything.
Manje wawungazi lutho usekuyihlo. Uhlamvu lokuphila luqhamuka kwesilisa. Owesilisa unenhlayiya yegazi enokunyakaza, owesifazane uneqanda. Manje ngakho inhlayiya yegazi inokuphila kuyo. Ngakho ke lapho usekuyihlo eqinisweni wawungazi lutho ngalokho. Kepha nokho isayense nezwi kaNkulunkulu kuyafakaza ukuthi wakuyihlo kepha wawungazi lutho ngalokho. Epha sikhathi simbe uyihle walangazelela ukukwazi angobunye bokuhlangana nomama ngalokho ke wabe usuyaziwa ngubaba manje uyingxenye kayihlo fana naye ezithole zomzimba wakho ukhona ofana ngazo noyihlo manje iyona ndlela uNkulunkulu abe eyiyona ekuqaleni yonke indodana kaNkulunkulu nayo yonke indodakazi kaNkulunkulu yayikuNkulunkulu ekuqaleni awukhumbuli manje lepha wawulapho wayekwazi futhi wabe ufuna ukuba ube khona ukuze athumane nawe akhulume nawe futhi akuthande futhi akuxhawule ngabe awumthanda umfana wakho ngabe akusiyona yini into enkulu lapho umfana wakho efika ekhaya ahlale phansi etafuleni uma ebuya enkundleni yempi noma kwenye indawo ezingozi ngozi na ungamenzela idina ubulale ithole elikhuluphaliswayo nokunye ungemlungisele na kwinyama yakho negazi futhi waye kuwe wawungakamazi ngaleso sikhathi kepha wawazi ukuthi ukhona ngakho uNkulunkulu wayazi ukuthi siyoba lapha kepha wasibeka enyameni ukuze sibe nokuphumana ukuze athinte uba ngomunye wethu lapho eba nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uqobo lwakhe ukugcwala kokuzibonakalisa kaNkulunkulu ngakho kwakuyintoso kaNkulunkulu ukuveza izingxenye zakhe ekukhonzeni enkathi ngisekubaba wami ngangingazi lutho ngalokho Epha lapho ngiba indodana yakhe ngazalwa nguye ngaba ingcenye ingcenye kaBaba wami nawe ungcenye kaYihlo njengabantwana bakaNkulunkulu singcenye ezingcenye zikaNkulunkulu eyayikuye senziwe inyama njengalokhu enziwa inyama kuze sibe nomdlelwane omunye komunye njengomndeni kaNkulunkulu phezu komhlaba leyo inhloso kaNkulunkulu ekuqaleni yebo mnumzane yilokho uNkulunkulu ayekufuna ekuqaleni wayengamele konke wabe esephendulela umuntu ensimini yase-Edeni kuba azikhethele wayesethi indodana kungokwakho indawo enhle kangaka uNkulunkulu wayeneliseke ngangokuthi waze wabuyela emuva wasephumula kuyo yonke imisebenzi yakhe sonke isihlahla kasizange siveze ameva namakakasi kwakungekho meva ayewela phansi esihlahleni sameva konke kwakuphelele zonke izimbewu zaziphelele zonke izinto zazisesimweni esiphelele lapho uNkulunkulu esathe gozololo isitha sakhe sangena ngomnyelela wenkohliso sathatha izintambo ngokuhumusha okuphambene ohlelweni lwakhe kubantwana bakhe kanti ubebeka ithemba kumntwana wakhe njengawe ubeka ithemba endodakazini yakho uma iphuma ebusuku nowesilisa lapho ubeka ithemba endodaneni yakho uma izohamba nomfana ophuzayo noma nomfana obhemayo niyabo wabeka ithemba endodaneni yakhe ukuthi ayikwenza lutho oluphambeneyo nokuthi iyogcina onke amazwi awakhulumileyo kepha isitha sangena ngesinyelela njengaleyo mpisi engahamba nendodakazi yakho izenze idlapa noma othile wesifazane ongahamba nendodana yakho enze sona leso niyabo sangena ngesinyelela isitha sikaNkulunkulu sathi nyelele sase sihumusha okuphambene nezwi ngaku-Eva manje sona ngalokhu kuwa sengamela sathatha insimu yase-Edeni yaba ngeyaso sayithatha namanje besilokhu siyibambile iminyaka eyizinkulungwane ezisithupha ngokubusa ngenkohliso sikhohlisa abantu abantwana bakaNkulunkulu njengoba senza lapho ngoba babenikeziwe ingqondo yokuzikhethela benze ngendlela abathanda ngayo uthi ngokukholwa ukuthi bayakwenza ngokuyikhona noma bathembe ukuthi bayakwenza ngokuyikho ngalokho bavela nokwenza okungesikho base bedayisa ngobuzibulo babo njengalokhu kwenza u-Esau ngenxa yezwe noSathane waphumelela wasengamela naye uthathe iminyaka eyizinkulungwane ezisithupha ukwakha i-Edeni lakhe njengoNkulunkulu kwaba iminyaka eyizinkulungwane ezisithupha ukusondezela i-Edeni lakhe manje wakhe i-Edeni lakhe ngokukhohlisa ukukhohlisa ngezwi noma ngabantu kulo mhlaba esonweni i-Edeni kaNkulunkulu yakhiwa ngokulunga i-Edeni likaSathane lakhiwa ngesono ngokuba uSathane uyisono uNkulunkulu ungokulunga
God's kingdom was established in righteousness and peace.
Umbuso kaNkulunkulu wakhiwe ngokulunga nokuthula nokuphila nokwakha kukaSathane usesonweni ngenkolo yesono. Kaphela ukuthi wawukhohlisa kanjani ngenkohliso athi uyoyenza. Wathembisa ukwenza lokhu. Ngabe ukhona obekwazi lokho na? Masivule ku-Isaiah uma ufuna eminye yale mibhalo uma bengifanele ukucaphuna eminingi yawo ngiqagele masivule ku-Isaiah isahluko seshumi nane kancane nje ke sibone ukuthi uSathane wathini lapha okwesikhashana u-Isaiah isahluko seshumi nane sizomfunda bese uqaphela ukuthi le ndoda yenzani Isaiah weshumi nanye kuqala evesini lika-12 Yela wabwa kazulwini, oh Lucifer, butana yabusa. Ngungunyela wako panzi, wana owo nagalisa isizwe. Wana wate tizweni yako, ya kupuka lezulwini. Ipagamisa isela samsa bukosi, pezi kwa zinganyezi. Lao nga madotana, izinganyezi kankulu nkulu. Gitale entabeni umtangano, nga sekineni kwa senyagatu. Yakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakameyo zamafu ngizenze ngibe ngangophezu konke. Manje qhathanisa lokhu okungenhla neminye imibhalo ekuba seThessalonika esikhashaneni esadlule ukuthi uchaze kanjani ukuthi uhleli ethempelini likaNkulunkulu eziphakamisa ngaphezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu aze athi yena njengoNkulunkulu akhonzwe njengoNkulunkulu emhlabeni. Nangoko uNkulunkulu welizwe engishumayele ngaye kini ngesonto ledlule, nangu lapha ekhona namuhla ekhohliswe. Lelo hora lenkohliso isikhathi esimangalisayo esiphila kusona. Uyisikhathi esimnandi kakhulu kunayo yonke eminye iminyaka, ngoba thina sibhekane neminyaka eyinkulungwane futhi yena Eden futhi. Kepha kuwo lo nyaka yonke inkohliso nalo lonke iqhinga asake wayisebenzisa wakwazi futhi ukukotisa ngalo. Ukuqoqela konke ndawonye waziqinisa yena iqobo, wasehlela phansi njengonkulunkulu, wazibeka unkulunkulu ngenkonzo. Futhi angacaphuna nasembhalweni, futhi angakutshela umbhalo njengoba uSathane enza ku-Eva ensimini yase-Eden. Kepha akwenza ukushiya ichashazana nje elilodwa enza lelo gebe. Lapho ushevu wemfundiso kadeveli ungangena khona njengo ukuqalekela ugwayi sasikhuluma ngakho ngobunye ubusuku. Manje wathi uyozikhumeza ngaphezu kophezu konke, uyokhuphukela ngaphezu kwamafu nezinkanyezi, futhi uyohlala lapho njengonkulunkulu futhi abe ngaphezu kophezu konke. Futhi ke uphumelele ukufeza izinsongo zakhe. Wena uphumelele emangalisayo impela ekuqhubeni izinsongo zakhe. Abantu bekuvumela akuchaze ngokuchazukileyo kuyo yonke iminyaka ekumqobeni bezwe elithengiselwa uNkulunkulu kulo nyaka. Wenze kanjalo ke kuwo wonke unyaka wayechaza achazukise. Ezinsukwini zikaNowa wabachazela ukuthi kwakungenakwenzeka ukuba line ezulwini ngoba akukho mvula phezulu laphaya. Ivangeli elikhulu abuchwepheshe alishumayela ensimini yase-Edeni wayengathumela imikhumbi mkhathi enyangeni afakazisa ukuthi akukho mhamuko phezulu laphaya. Epha uNkulunkulu wathi iyofika imvula. Epha uSathane waphumelela ukufaka uphoyizeni engqondweni yabantu ngokucilenga ngobuchwepheshe ukuthi kungeke kwenzeke, kepha kwenzeka. UNkulunkulu wathi kuyokwenzeka, futhi kwenzeka, wakwenza. Manje ezinsukwini zikaJesu wenza kanjalo. Wafaka ushebo ezingqondweni zabo futhi ngenkohliso yabo ephendukezela izwi. Omunye yena kaNkulunkulu, manje mangikubone wenza into ethize. Jesu wazange abe namancoko naye, kazange akwenze. UNkulunkulu kasuye owamahlala, akaphenduli lutho olubuzwa nguSathane. Kuphela ono uJesu wathi kulotshiwe ukuthi kawunakuphila umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa, kepha ngawo wonke amazwi aphumelekeni kaNkulunkulu. Bona wayengenakuntela naye, akenzanga sinkwa, wayengasenza. Kepha kwakuzobulalela udeveli, ngakho wayengenakulalela kudeveli. Okunye futhi kuyisono sangokwenkolo njengasekuqaleni kugcwela inkohliso. Kuqaphele manje, akusona nje lesi sono esejwayelekile esidala sansuku zonke ukuphinga nokudakwa nokusebenzisa igama likaNkulunkulu ngeze. Akusikho qabo. Ngiyakhumbula eminyakeni eyadlulayo abaningi benu lapha izinsizwa ezindala, khumbulani leyo ntshumayelo engayishumayelayo ngokuthi ukudumazeka ekwahlulelweni. Isifeba sikudumayo lapho siyazi ukuthi siyaphi. Isidakwa sikudumayo lapho umdayisi otshwala buyingozi obhetha ngemali. Umkabimanga isela aliye kudumala. Kepha lowo muntu ocabanga ukuthi ulungile nakho ukudumazeka. Lowo muntu wafika wathi, Nkosi angishumayelanga yini ivangeli ngakhipha amadimoni ngegama lakho? Jesu wathi, Thetani kimi nina benzi bokubi, angizange ngize nginazi. Akho kudumala, niyabo lokho kukhohliseka. Lokho impela kulapho-ke abangangizisi khona. Akusikho ukuthi ngithanda ukwahluka, angithandi ukwahluka, kepha ngempela ukubuma eqinisweni. Nomlayezo futhi kufanele uye kubantu, wenza uzwakale kalula kubantu. Acabanga ukuthi ngiphambene na wonke umuntu. Uma bebazi ngithanda wonke umuntu, ngizama ngawo wonke amandla ami ukubanikeza lokho kuliqiniso, njengalokho libekwe enhlizweni yami nangendlela elibekwe ngayo eBhayibhelini lapha. UNkulunkulu uyalifakazela ukuthi liqiniso, ngalokho-ke akukho nto engenziwa ngalokho. Ngakho kuphela ukuba bakubuke noma bangakunaki. Ngiyabo abathanda ukuliqonda ngoba vele sebelithengise ngalo. Matayisa nga pazibula ba? Itangani na tizi. Elingite. Kuba abazami ilungelo labo lokuyezulwini ngenxa yezizathu zenye inkolo ehleliwe okuyiyona isathane eyinhlobo yakho konke. UNkulunkulu kakaze abe nenkolo ebunjiwe kakaze nhlobo ebazithengisela kulokho. Lapho be isixuku samadoda sihumusha izwi bese bethi lisho lokhu futhi lisho lokhuya. UNkulunkulu kadinga imhumusha uyazihumushela akadingi muntu omunye kumtshela ukuthi akwenziwe kanjani ongumbusi phezu konke. Washo ukuthi uyakwenza kanjani futhi leyo ndlela okufanele agcine ngayo izwi lakhe. Sibona leso ziyakubandela abakholwayo wayechaza kanjalo nje. Konke athi kuyakwenzeka, wathi kuyakwenzeka kulezi zinsuku zokugcina ukuthi uyakwenza izinto ezithile futhi wakwenza. Ngadine kubuza kumuntu ukuthi sikhona yini isikhathi noma cha, uyazi ukuthi isikhathi sini nokuthi iliphi icebo. Manje usathele umkhohlisi njengoba kukhulunywe ngaye kuMathewu amashumi amabili nane nevesi lamashumi amabili nane egcwele inkohliso.
That by his gospel programs
manje sithola ukuthi ngohlelo lwevangeli lakhe lokwazi imfundo enhle kuziphatha okuphakemeyo impucuko nokunye ubozo mele abantu abafuna ukukhonza uNkulunkulu bakholwa ngamanga akhe. Eva akathandanga ukwenza lokho kepha wamkhombisa ukuthi kunokuhlakanipha okuney'nkukhu wabengazi wafuna ukwazi wayengaqondi kepha wayefuna ukuqonda. UNkulunkulu wamtshela ukuba angazami ukuqonda. Ngaziqonda kanjani ezinye izinto na? Ngingaziqonde, ngingazikholwa. Angidingi ukuziqonda. UNkulunkulu ungukukholwa, hayi ukuqonda. Kuphela nje siyakholwa lokho akushona. Manje qathanisa iyideni likaNkulunkulu kuleli lamandla likaSathane emva kweminyaka ezinkulungwane eziyisithupha yokuhlanekezela incazelo yeqiniso yezwi elethenjiswe likaNkulunkulu onyakeni. Qathanise manje sibone ukuthi sizikuthola. Njengalokhu enza ebandleni esikhathini sika Kristu kuJesu ezama ukudedisa amadodana athembekileyo kaNkulunkulu ekwazini iqiniso. Bangaba kaNkulunkulu, uNkulunkulu wabeka amadodana akhe lapha izingxenye zakhe kuba bahlanganyele naye ngokuzwa izwi lakhe. Kunganjani uma uyihle kutshele nawe uyindodana ethembekileyo kuyihlo ekutshele ndodana ungayikulawa amanzi lapha ya ubhukude ngoba kukhona izilwane kulawo manzi. Indoda thize bese ithi impela ngeke emanzini amahle njengalawa akukho zilwane kuwo. Manje imuphi ozomlalela na? Uma uyindodana yangempela ulalela uyihlo. Le ndodana yangempela noma yindodakazi kaNkulunkulu ithatha izwi kaNkulunkulu kuqala. Angikathali ukuthi ubani uthini ngalokho, bathatha izwi kaNkulunkulu kuqala. Kwani ushade komshini bese bekhona enokukholwa kulo lonke izwi lakhe imbewu yakhe yaletha iEden lobungcwele lothando nokuphila okuphakade.
That's what God's Eden produced.
Ilokho okuvezwe iEden likaNkulunkulu, ubungcwele. Aletha iEden lobungcwele lothando, ukuqonda, ukuphelela nokuphila okuphakade. Ilokho okutshelwa uNkulunkulu, izwi lakhe, imbewu yakhe, kulapho eliyakuba khona ibandla lakhe ekugcineni. Yaba into enjalo. Kaphela nanku umcabango ungawukhohlwa. Ngiyakukhuluma ngawo ngesinye isikhathi noma kwenye intshumayelo. Kepha niyazi uNkulunkulu wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Kungabe mina kaNkulunkulu ona? Manje kusizaphi uma noma imuphi umshumayelo noma ubani omunye azama ukwenza lelo zwi lisho enye into na? Niyabo? Lonke izinto kaNkulunkulu imbewu. UJesu washo njalo. Imbewu eyatshalwa ngumntwanyeni. Ngakho uma umakho isahluko seshumi nesithupha eyizwi kaNkulunkulu liyaveza inhlobo yayo. Uma umalaki sathiwe sesine izwi kaNkulunkulu yobe zinhlobo yalo. Aso sonke sinye isiyembiso kumele siveze inhlobo yaso. Niyabo, nambona uSathane lapho yana ezifihlile na? Uzama ukuthi akunjalo. Niyaqonda na? Niyabo, uSathane uthi oh lokho akusikho kwesikhathi, kwakungokwesinye isikhathi, lokho futhi akusho leyo nto. Yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Walakha kanjalo uNkulunkulu iEdeni lakhe, ngabe kunjalo na? Nakalakho nakho lapha ulakha kanjalo uNkulunkulu ibandla lakhe lonke izwi ngenhlobo yalo. Umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi aphumuleni kaNkulunkulu. Niyabo? USathane uthatha enye into kepha uNkulunkulu wathi yonke imbewu ngenhlobo yayo. Uma isethembiso sathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo. Manje ibandla lithi zihlanganise nebandla phindaphinda umbhedesho yazikhathi ekuzima azikho izinto ezinjalo kulo lonke iBhayibheli. Kepha uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo. Ngegama lami bayakhipha amademoni. akhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bephatha izinyoka baphuze ebuyelayo, akusoze kwabana ngozi kubo. Uma bebeka izandla kwabagulayo, bayakusinda. Muphi umuntu ongaphika lokho na? Yabo? Yonke imbewu iyoveza inhlobo yayo. Uma uyimbewu kaNkulunkulu, ingxenye, indodana kaNkulunkulu, khona-ke imbewu kaNkulunkulu itshaliwe kuwe. Yabo? Uma-ke uzwa izwi kaNkulunkulu, izimvu zami ziyalizwa izwi lami, umfokazi azisoze zamlandela. Yakuthola lokho na? Ngakho-ke yonke imbewu ivela ngenhlobo yayo. Manje sithola ukuthi yonke imbewu iveza inhlobo yayo. Kwakungekho ukufa kuleyo Edeni. Akuyikubakho ukufa Edeni elisha. Yabo? Kwakungekho lutho olunye ngaphandle kokubungcwele bomhlophe nokuphila okuphakathi. Manje ngokungakholwa kulo lonke izwi likaNkulunkulu kuveze imbewu yokungabi nabungcwele e-Edeni kaSathane. Sifika manje lapho uSathane ethatha isihlalo sobukhosi njengomphiki uKristu e-Edeni lalomhlaba. I-Edeni lesono, inkolo ehlanekezelwe. Waqaleka ngokuthi nginguSathane, ngingelosi enkulu. Kabo, aqalanga kulokho, kapa ngokuphandukazela izwi likaNkulunkulu. Ulethe kanjalo-ke umbuso wakhe yonke iminyaka. Namanje kulo nyaka omkhulu wokukhohlisa, uzimisele ukuthatha ubukhosi ngabantu bakhe. Uzakhele elihlakaniphile, alifundile, alinobuchwepheshe i-Edeni. Yebo, bashumayeli bobuchwepheshe, ibandla lobuchwepheshe, ubuchwepheshe bokwazi ngoNkulunkulu, bonke kungobuchwepheshe. Konke kuxhomekeke olwazini. Lonke ibandla lakhele olwazini, alakhele ekukholweni. Ngilangaya kuye kubamba inkonzo ebandleni lomuntu. Kwabe kulihholo elikhulu entshonalanga, umuntu okahle. Wayeziphika lezi zinto esikhuluma ngazo, nokho ngangimthanda umuntu okahle, umuntu osekhulile. Kwathi ibandla lakhe seliphumile, lingahlala abantu abayizinkulungwane eziyisithupha. Lapho ibandla lakhe seliphumile enkonzweni yantambama, cishe inkulungwane namakhulu amahlanu abantu bonke babe ngabahlakaniphileyo abagqoke kahle, ngahlala lapho ngabaqaphelisisa. Washumayela inkonzo emnandi lo muntu wenze njalo. Wabe esebuza ukuba ukhona yini othanda kwamukela uKristu ukuba baphakamise izandla zabo. Akubangakho muntu waphakamisa isandla sakhe, kwaze kwathi ekugcineni owesifazane waphakamisa isandla sakhe. Wayesethi, sekulungile, manje singumKristu, wasemenzela ibhapathizo. Wasephuma wanikela umntwana, wamanga umntwanyana, wasemkhulekela, wasekhulula ibandla. Ngenkathi ibandla lakhe liphuma, lonke likahle lifundisiwe abantu abafundile. Khona ngangima eceleni ukuze ngimhlawule isandla ngimfisele impumelelo kuNkulunkulu lapho esehamba. Ngenkathi sengenze lokho, kwase kungena isixuku sami, babenganakubavumela ukuba bangene isixuku sakhe sisephakathi. Ngakho kufika abami ngezihlalo zamasondo, izinhlaka, abagqoka amabhantshi ezinhlanya, izinhlanya nabanye. Yabona umehluko na? Leyo nto-ke ngikhuluma ngayo, yabo? Yabo, kuyinto ehlukileyo. Lapho ngolwazi lobuchwepheshe ungenza ivangeli eliqondakalayo. Okholwayo nguJesu Kristu kaye kulahlwa, yabo? Kepha lezi zibonakaliso ziyakubendela abakholwayo. Yabo? Uyahluleka ukubeka lokho lapho. Buka. Owesifazane wakholwa nguJesu Kristu usindisiwe uma lezi zibonakaliso zilandela ikhona. Nalowo ozwa izwi lami, qha ukwenza enye into, akusikho ukulizwa ngezindebe zakhe, kepha kuliqonda. Ubani angalizwa, isebe singalizwa, sihlale siyisifebe. Buka. Utakwa singalizwa, mkambi angalizwa, kepha ahlale ngumkambi mami. Kepha lowo oqonda izwi lami, akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akho-ke, buka. Futhi akukho muntu ongakwenza lokho uNkulunkulu engamkhethanga ngaphambili. UJesu wathi, kakho ongeza kimi uma ubaba engamdothi nakho konke lokho ubaba anginike khona kuyoza kimi. Amen. Usekuphakameni konke nangokwazi kukaNkulunkulu ngaphambili. Uhlala yedwa futhi akukho muntu omtshela ukuthi akenzeni. Manje ngokungakholwa nokuthatha lonke izwi likaNkulunkulu kuveze imbewu yokungakholwa enganabungcwele, enesono, enenzondo nokufa kwaphakade kukulo nyaka webandla elonakele elihlakaniphileyo. Manje ngabe nithole na? Kulesi sikhathi lapho izwe lonke liyinkolo, ukwazi lokho na? Lonke izwe liyinkolo. Nakulo nyaka wenkolo, amabandla amakhulu kunoma yiliphi igumbi, yonke into ibophezeleka kuSathane ukuba akhonzwe. Nakho kulapha eBhayibhelini kunjalo.
And in this intellectual.
Agulha com clanipa. Escola só tá caixa ou se as vezes encolo. Esse vez é o ponto está no pile. O tá caixa é o guti. Agora o kuluma ganjani. Enzeni. Banya gaza ganjani. Agora onde? Já o funda. O que se vê é o mundo. Minha gama tatu. O ia bem mine. O guaz o guti. O ga o funda ganjani. O mundo.
See, it's the spirit of God.
Uga, umoya nkulunkulu, kawusiyo into ongafunzwa yona, kuyinto eyabikezelwa ngaphambili kuwena, ngesandla sikankulunkulu somandla. Ulwazi lwakho, ngeke waluyela esikoleni noma ufundiswe lona, lubikezelwe isandla sikankulunkulu nangolwazi lwaphambili lukankulunkulu kuwena, kunjalo. Manje, wavezeleli i-Edeni elikhulu leli abaphila kulo manje, i-Edeni lebandla lomhlaba. Bonke, babuthana ndawonye manje emkhandlwini omkhulu wamabandla jikelele, futhi bazoba nebandla lomhlaba. Onke azoba phansi kwenhloko eyodwa lapho uSathane eyohlaliswa khona esihlalweni sobukhosi kunjalo impela. Nobizo lokugcina luzophuma lubambe umlobokazi ngaphambi kokuba angene kulokho. Ngokuba uma eke waba kulokho uyakuba usethathe uPaul weSilo abhubhe. Sayikuphuma kulokho. Kungasisizathu ngithi phumani kuba abantu bami ngaphambi kokuba kungene kuye. Buka. Phumani kuba nizahlukanise. Manje inzondo nokufa nokwehlukana noNkulunkulu ingunaphakade leli ide.
Lust, filth,
inkanuko, ukungcola, uhlanekezela, kanjani na? Ukuhlwanyela imbewu okungesiyo, kungikhumbuza umbono engawubonayo ngaphambi kokuba ngihlangabezane nabantu bamaPentecoste, walowo muntu ehamba ezungeza umhlaba egqokeza imhlophe. Nike nangizwa ngiyokhuluma esikhathini esiningi. Oyedwa waqhamuka emva kwakhe ehlwanyela izimbewu eziphikisana nembewu yangempela.
Fairly in Eve and the
garden. Yepha waphumelela kahle Eva eseminyese ideni ngenxa yenkanuko ka Eva esonweni inkanuko ka Eva yesono.
Then if Eve lusted.
Ngakho uEva uma esekhanukela ulwazi kwakuyisono. Futhi uma sikhanukela ulwazi izikuzo lwazi izulu neziku zobudokotela kwezomthetho kuyisono kwenze njalo. Leyo inkulumo eshubile kepha iliqiniso. Noma ingashuba kanjani seyiliqiniso buka kanukela ulwazi uqonda okuyikho yilokhu ukuthi namuhla asizami ukwakha izwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu sizama ukuzakha thina luqobo lwethu amabandla azame ukwakha imfundiso yebandla enhliziyweni yomuntu siyayala ukuba sakhe izwi kaNkulunkulu. Paul wathi kangizanga kini ngamazwi ahungayo omuntu ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha komuntu. Kepha ngiza kini ngamandla ngezibonakalisi zikaMoya oNgcwele ukuze ukukholwa kwenu kume ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu ufuna ukuzakhela bona. Siyakuthola phakathi. Ake uNkulunkulu enze into ngomuntu amthume, uzothola wonke umuntu ezama ukulingisa. Uka bazama ukuzakha luqobo. Wonke umuntu nenze lokhu. Mina, ngihlalo lami. Mina, lokhu. Bezakhela bona. Sishumayela ngani? Ngathi noma ngombuso kaNkulunkulu na? Yakha izwi kaNkulunkulu. Khipha ukungakholwa. Bese wakha umbuso kaNkulunkulu enhliziyweni yomuntu. Nombuso kaNkulunkulu ngeke wakhiwa enhliziyweni yomuntu uma uNkulunkulu engamenzanga lowo muntu kanjalo.
He cannot be established in a... And remember, the deceitful part...
Futhi kumbula, ingxenye ekhohlisayo ukuthi umuntu ucabanga ukuthi wenza ngakho. Kukhona indlela ebuke sengathi iyiyo kumuntu. Yonke into iyokuhlakanipha ebuke sengathi iyinhle. Njengoba nganitshela emasontweni ambalwa edlule lapho ngemeduze komntwana wami owayefa, noSathane emi lapho wayesethi, nangu uyihlo, wafela ezandleni zakho ngobunye ubusuku. Nangomkakho elele phansi laphaya emakhazeni. Nathi futhi nengane yakho iyahamba. Kepha uyamtshela ukuba akuphendule futhi ukwehlisela ithunzi. Namanje, kepha uNkulunkulu omuhle, kepha nokho uthewe umsindisi. Nawe omele lokho owathi kwakuyikho, unephutha. Oh, wonke umsindo, wonke umcabango, wengqondo, kwakufanele uvume ukuthi kwakuyikho. Futhi washo kuyikho ngaleyo ndlela. Ngakho washo okuyikho ngenkathi etshela u-Eva, amehlo akho ayovuleka, futhi uyokwazi okuhle nokubi. Futhi uyakuba njengoNkulunkulu ngaleyo ndlela, wazi okuhle nokubi, ngokuba uNkulunkulu wayengakabavumeli ukuba bazibone ukuthi babenqunu. Ngakho bazi ukuthi bayakwazi okuhle nokubi, futhi wabeqinisile. Kepha uyabona, kwakuphambene nezwi kaNkulunkulu. Kanjalo nabafundisi ezikolweni zeBhayibheli befunda ulwazi ngoNkulunkulu olwenziwe ngumuntu. Ungabukeka kuyikho. Ungaba uqonde kuhle kwento. Kepha kuliphutha. Akumane sikuqonde, siyakukholwa. Ngoba uNkulunkulu wathi kunjalo ngakho kuhlala phakade. Yonke into yiyo ndlela esikholwa ngayo.
Oh, how
Oh, wakhanukela kanjani u-Eva kuba neziqu zolwazi nzulu? Wakhanuka kangakanani kuba ngcono kunalokho abe yikho? Aphela, ukufana kwendoda nomkayo, indoda nomfazi, bobabili benqunu ensimini yase-Edeni, i-Edeni kaNkulunkulu. Manje sengizovala, ngithe ngizobe ngithi nje ukubamba imizuzwana embalwa. Aphela manje sengivala, qhathanisa lokhu manje. Lokho kufana kwendoda nomkayo, bobabili besensimini yase-Edeni, kungekho ngisho isichitshana sengubo kubona, kepha bengakwazi. Ngokuba benziwa yini bangazi na? Ngokuba babemboziwe ezinzweni zabo ebunqunini ngeveyili elingcwele likamoya ongcwele. Babengabukana kepha bengazi ukuthi babenqunu. Babembozwe ngumoya ongcwele wobungcwele babemboziwe. Sembozo sikaNkulunkulu nanamuhla ungabuka ungakhanuki bayafulathelisa amakhanda abo. Uyisembozo esingcwele bo, isembozo esingcwele. Amehlo abo ayekuNkulunkulu bobabini babe omunye wayengowesilisa nomunye wayengowesifazane. Futhi babengazi ukuthi babenqunu ngoba ubungcwele bukaNkulunkulu bagcina amehlo abo evalekile. Aphela uNkulunkulu wafihla unembeza wabo ukuba ungoni ngeveyili elingcwele. Sengathi besingaba nesikhathi kuba ke sithi ukuchaza ngalokho imzuzwana. Buka lapha, ukuba yena umkhonzi uma esehlanziwe kumaHebheru, uma umkhonzi esahlanziwe akasena unembeza wesono. Isono sedlulile kuye. Ngimzwile umfowethu nevele ekuseni namuhla, ukhona umbuzile, kwenziwe yini ngingashumayeli ngomoya ongcwele? Na, ngingakwenzi ngalokho na, nakho. Ngongcwele iwona osebenza kuwe uma uphila. Akusiwo amadlingozi, akusizo izibonakaliso ezingokwenyama, kepha ungumuntu onguJesu Kristu. Izwi kaNkulunkulu elakhiwe enhlizweni yakho kuvusa lonke izwe lonyaka. Kunjalo, buka umoya ongcwele esebenza, hhayi kakhulu ekuzibonakaliseni, kepha kakhulu ekwenzeni lokho okwenzayo okuhambisane nezwi. Aphela, manje umoya ongcwele wezwi elingcwele likaNkulunkulu wawusendodeni nakwesifazane benqunu kepha bengazi. Kuhle kangakanani ukuphila kwezwi imbewu. UNkulunkulu wathi kukhona umuthi ophakathi nensimu owesifazane. Phakathi nensimu kukhona lo muthi. Ingalokothi ngisho nokuwuthinta, ngokuba mhlani udlayo umhlani yakufa. Abembozwe ngobungcwele ze bangawuboni bengazi noluncingawo ngisho ukuwuthinta kodwa lokhu. Abembozwe ngobungcwele, abephephile emphemeni kaNkulunkulu, abephila babengenakufa okwakubazungezile. Haleluya! Babenothando oluphelele omunye komunye, ukuphila okuphelele okuphakade. Babenothando oluphelele, ukuqonda okuphelele kothando lukaNkulunkulu. Babenezwi kaNkulunkulu futhi baligcina, futhi babephila, futhi babephephile e-Edeni kaNkulunkulu kungekho lutho ukufa nxa zonke. Khona-ke uSathane wathonya u-Eva ukulalela ivangeli lobungcweti, ivangeli lolwazi, ukufunda okuphakeme, ukucwaninga okuphakeme, ukuthi wengcono, ifunde ephakeme nokunjalo. Lapha-ke, lapho esemmisile, wase semlalela umzuzu emzimbeni wakhe thina esiyalwe ukuba siwuchithe, lapho semthonyile ukuwulalela. Manje, buka lapha, ibandla lilokhu nalokhu kade lakhiwa. Sinelinye lamabandla amade ladala ezweni, imedolobha ihambela. Anginendaba ukuthi liyini, buka. Uma liphambene nezwi kaNkulunkulu, nawe phikisana nalo. Liyisitha sakho, konke okuphambene nezwi kuyisitha sakho. Konke ongokwezi kungumfowenu, uyingxenye yakho. Aphela, waphenya iveyili engcwele ukuze abone ukuthi kwakuyinto enjani ukulalana. Athanisa lokho, ukuthi inkanuko iyokwenzani. Wasusa iveyili emehlweni akhe. Into engcwele uNkulunkulu abeyibeke yamboza amehlo akhe, wayefuna ulwazi lokuthi kwakuyinto enjani. Ngakho waphenya iveyili ukubona ukuthi kwakuyinto enjani. Walalela kudevel futhi bheka nje indawo okwambeka kuyo.
benze yona leyo nto kulona lo nyaka emva kwalokho njalo bethatha icala langasekuhlakaniphini namanje sewakhiwe umbuso ngasathane wolwazi imbewu yakhe ayitshalile wayesethatha izwe ukuba libe yi-Eden lokufa manje qaphela manje bheka esambulweni sesithathu unyaka webandla selawodekiya ake ulicabange ngokwakho manje qaphela yena u-Eva uyindlovukazi kasathane buka usathane inyoka yangena ku-Eva ngaphambi kokuba u-Adamu angene kuye ngakho wamona ngakho usathane inyoka yaba yindoda ka-Eva ngaphambi kokuba u-Adamu azi utho buka yamkhohlisa ibhayibheli lithi wakwenza wabe seyazi ukuthi kade enqunu khona lapho buka manje bheka onyakeni webandla selawodekiya yena u-Eva uhlezi njengendlovukazi kasathane cabenga zimpahla zangokwezwe uphuphuthekile unqunu futhi kepha agazi njengoba kwakunjalo e-Edeni kaNkulunkulu manje akungoba iveyili engcwele imboze ubuso bakhe kepha kwiveyili yenkanuko ngoba esuse iveyili kaNkulunkulu engcwele wabe esefaka iveyili yolwazi ngenxa yenkanuko namanje unevayili eyinkanuko emphuphuthekisile ze angaboni ukuthi uyona hambe enqune emgwaqeni kepha kakwazi lokho uyisifebe emgwaqeni abesifazane nalezi zingubo ezifushane emehlweni kaNkulunkulu uyisifebe kepha akakwazi qaphela buka abesifazane bethu manje uma ufuna ukubona isimo ibandla elikuso bhekisisa indlela abesifazane abenza ngayo owesifazane uhlala njalo efanekisa ibandla i-Edeni kasathane lesono nokungakholwa inkolo ehlanekezelwe umbuso ohlanekezelwe esikhundleni sokuthatha izwi kaNkulunkulu bathathe ukufunda ngokuhlakanipha komuntu esikhundleni sokuthatha ibandla bathathe inhlangano futhi bayiletha enhlokweni enkulu eyodwa manje qaphela uhlanekezelwe kuthathelwa kokungenasici ungagohlwa yilokhu manje ibandla beligqoke leveyili yenkanuko qaphela ukuthi yenzeni kulo ilihlanekezele elisusa ebuqothweni yalisa elwazini buka eveyilini engcwele yaliqotho ngeveyili yenkanuko selinolwazi iyazi ukuthi kuyathandeka liyazi ukuthi yenzani buka uyisithelo umuthi onqanelekile owenza umuntu ahlakaniphe buka uhlanelezeke usuka ebuqothweni waya elwazini ukusuka ebungcweleni kuya ekungcoleni nasenkanukweni nasekuphileni kuya ekufeni lo mbuso kumele ufe lo mbuso uyofa uNkulunkulu wasezulwini yokubhubhisa ebusweni bomhlaba aphela kulokhu kuhlakanekezela kusuke kwesilisa kwaya kwesifazane nakanjalo kwasuka kwesifazane kwaya kwesilisa kepha kabakwazi umkhikizo sobala we-Edeni kasathane uma uzobuka emigwaqeni namuhla kubantu bethu besimanje qaphela kwaba ngu-Eva owasetshenziswa ngusathane ubonisa u-Adamu ngamandla akhe enkanuko manje kuyefana kwenza into efanayo nanamuhla qaphela izinwele zabesifazane eziphunguliwe ubuso bupendiwe ukugqoka izingubo ezikhanukisayo buke wenza lokho futhi akazi ukuthi konke okwalezo zinto kuphambene nezwi likaNkulunkulu ukuqonda izinwele zakhe kumenza abe ngowesifazane ohlazisayo isifebe ukugqoka izingubo ezifushane kumenza phoxeke ukugqoka kwakhe izingubo ezikhanukisayo kumenza isifebe kepha akakwazi
not because of the holiness of God because of
abungu abungwele kaNkulunkulu kungenxa yenkanuko kaSathane wenza kube uAdamu wakhe wenza kube uAdamu wakhe amkhanukele wakhumula izingubo abemgqokise zona uNkulunkulu emumva eEdeni endleleni yakhe kuze kube kuleli hlane wazikhumula wazinqonisa lapho uNkulunkulu wabe emgqokise umzimba wonke ngezikhumba useqale ukulokhu ezihundula kancane kancane manje usebuyele kulokho abeyikhona ekuqaleni manje usenze uAdamu wakhe wagqoka izingubo zakhe zangaphansi indoda igqoka izikhinjana ezindadlana ezimenza abukeke njengowesifazane aphuma bhushuzele angiboni ukuthi kunobudoda buphelele kahle hle kuye. Uyindoda mfazi isiminya kunengwaziyo. Buka, uno-Adamu wakhe ohlanekezelwe ukuze enze njengaye. Buka, ugqoka izingubo zakhe zangaphansi. Wabona emuva le ukuthi angenzani kanjani lapho ekhumula zonke izingubo zakhe, kepha lezi zakhe zangaphansi. Izikhindi uqobo, kuyizingubo zabesifazane zangaphansi lezo. Nalapho u-Adamu wakhe usigqokile manje. Lokhu mayelana nezwi kaNkulunkulu okuyilona lona. Kuyihlazo kwesifazane ukugqoka ingubo yowesilisa. Akowesilisa ukugqoka ingubo yowesifazane ezweni lokuqala. Manje ugunda isiphomoliya izinwele ezithe khophoco phezu kobuso naye futhi. Uyazikama zibheke phansi bese zifaka ihepheni. Okunye engike ngikubuke maqedane ukuthi angihlanze yilezo ngane ezigameza bhekisa phansi kanje izinwele eziphaphathekiswe ngamabomu ngohlobo oluthize lomuntu ogcotshwa kuzo bese zisonga ngamafasikamu ukuze zibe yisikhophoco. Nina madodana angabafazi, kuzwakala kabi ukusho epulpiti lokhu, kepha ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Awuzazi noma uyindoda noma ungumfazi. Futhi ngiyazi ukuthi umbutho wakithi eMelika usuzogqoka izikhindi kunjalo. Ngiyayibona inhlanekezelo na? Kuyizingubo zabesifazane, indoda elilwa izinwele njengowesifazane. Olunye usuku ngangise-Howard Jones, kungesiyona lena elapha, kepha ilena enye uma uphuma ngomgwaqo. Ngaye ngasilela emuva ngokumangala. Waqhamuka umfanyana khona lapha ekhamisa umlomo. Uthi waba nezinwele ezimnyama lapha wasezikama wazibhekisa phezulu ngapha. Wasefaka ifasikamu kuzo wasezisongolozela phezu kwamehlo akhe. Ebuka ngesikhala sazo ehamba ejikajika. Ngabona inhlanekezelo yodwa. Ukani akakholwanga. Wayengakhombisa mhlawumpe ukuthi wabe engowesilisa. Kepha emoyeni wakhe ungowesifazane. Akazi ukuthi ungakuluphi uhlangothi kunjalo. Ukuhlanekezela obungakapho ezenjalo-ke noSathane. Phambukisa izizwe, phambukisa intando, phambukisa abantu. Ungumkhohlisi, umhlanekezeli weqiniso lokuqala. UNkulunkulu wenza indoda yaba indoda, wenza isifazane yaba ngowesifazane. Futhi wabagqokisa ngohlwile, futhi wakwenza ukuba bahlale ngaleyo ndlela, nokuba benze ngaleyo ndlela. Omunye nobufazane, nomunye nobudoda. Wahlukanisa u-Adamu ensimini yase-Edeni, wakwenza lokhu, wahlukanisa u-Eva kuye. Wena izinwele njengaye owesifazane ugunda izinwele zakhe njengendoda nayo izama ukuzilungisa njengezakhe. Owesifazane ugqoka izingubo zendoda zangaphandle nendoda igqoka ezowesifazane zangaphansi.
She wears his outside clothes and he wears her inside clothes.
Lokho kuzwakala njengokuhlambalaza, kepha ngiqondile kwenze njalo. Kuliqiniso eliphelele lebhangeni. Uma ungalazi, ngabe kusho ukuthi kukhona okungahambi kahle kuwena. Kuphakathi kokuthi uyimpuphuthe, kungenjalo, awukwazi besemgwaqweni. Futhi owesifazane nendoda cabanga ukuthi kulungile, kukhona kubelengela khona. Abesifazane bathi, awu, kushisa kabi. Amandi amadala asekaphakhe ngaphesheya le anganithela ngehlazo. Ngabezo futhumala kakhulu baye bagqoke kakhulu ukuze ilanga lingabatholi. Zikwenza ujuluke uze ushaye ngumoya uma behamba, yabo. Ama kulo impela ilanga ungeke wama nje ungagqoke lutho ungagazuka ushe. Kepha uyabo kuyilokho abakubiza ngemfundo ephakeme. Buchwepheshe besisikhathi kuzale lokho.
Oh,
kwami, nangu enqunu elawujekile, kepha akazi. Wabe enqunu e-Edeni. Uyayibona imibuso emibili efanayo na? Enye ingesona nokufa, enye ingukuphila nokulunga. Lapho yayemboze ngeveyili engcwele. Bobabili babehambaze, babengazi. Babengazi lutho ngakho ngoba babemboze ngomoya kaNkulunkulu. Kepha lapha bamboze ngenkanuko ukuthi bayabukana ukuze kube u-Adamu wayebe ku-Eva, kepha wabe engamanzi ukuthi babehambaze. Kodwa ngayeliveyili enkanuko wesifazane akaboni ukuthi uhambaze, kepha ukwenza ngaphansi kwaleveyili yelenkanuko ukuze indoda imkhanuke. Yona nje kuphela akwenzela yona. Awukholwa lapho, kepha uyakwenza. Ndoda yabuka uma ibona ukuthi unewazawaza ize ifike ifake ezinye zezingubo zakho kuyo iqobo. Oh, ukuphambanisa okungaka lo nyaka madoda, ukudukisa ngempela. Oh, zonke lezi zinto futhi kabazazi umoya ophambanisa ngokusobala kusendodeni. Imbozwe inkanuko kaSathane nowesifazane unjalo futhi naye. Ungumoya obuSathane omphakathi ogqamileyo. Abazi kepha bayinhlangano. Besifazane bakhindile bangabenhlangano. Indoda igqoka kanjalo ingeyinhlangano. Ngizoninikeza isilingo sayo, NND, inhlangano enkulu yodade ngakho kulapho bengabakhona aphuma lapho nenhlangano enkulu yamadoda abafazi namandlangalazana amabhulukwe okubuka kuyimchelelibana izinto ezinyanyisayo ndoda ungangiphikise kulokho kepha kuliqiniso uphambukisiwe kepha kawazi awuziphathi inhlobo njengendoda buka kuza kancane ngokushesha abazi ukukushaya mkhuba amadoda nabesifazane kanye kanye bayinhlangano banehlelo ujona wamakhelwane ugqoke izikhindi pho mina ngingazigqoke ngani na uluwela wathanda ukuba ngizigqoke ngoba ujona wakamakhelwane uyazigqoka futhi-ke uma ususi jane engazigqoka ngokunjalo umata jane angazigqoka noma ususi lowu noma kungaba yiliphi na igama lowesifazane buka kuyinhlangano kulihlelo ngokomoya uhlangane nayo kepha kawazi uma kunjalo futhi nathi sibona kunjalo ngoko niphuphuthekile phuphuthekile kulamahlelo usathane niphambukisele kuwo buka kunguhlelelezelo kwezwi okuyilonelweni kankulunkulu umbuso wakhe necebo lakhe ngabantwana bakhe usathane uphambukisele amadoda nabesifazane kulezi zinto futhi kabazi kuhlanekezelwe umdikoni webandla ungumfundisi epulpiti na gabo ungabe bedoda kankulunkulu leyo umdikoni webandla ungumfundisi epulpiti na gabo ungabe bedoda kankulunkulu leyo akazange enxamele kankulunkulu ubengeke asigqoke lezi zingubo zowesifazane impela ubengeke nowesifazane ubengeke agqoke izingubo zendoda buka kasiyona indodana kankulunkulu indodana kasathane nendodakazi kasathane kunzima ukusho leyo nto usathane uphumelele ekuphambukiseni nasekuthatheni lelizwe nokulenza umbuso wakhe umuntu abekwa kulo ukuze babe nokuzikhethela bona ukuthi bafuna ukuphila mpiloni lakho kukhombisa okusenhliziyweni yakho bona iphimbo lakho uyazi ukuthini izenzo zakho zikhuluma kakhulu zigqiba iphimbo lakho ake ngiye kumuntu ngithi oh sonke singamakristu singabebandla kepha kube kulenga izithombe zabantu abanqunu eofisi lakhe na kungenze mehliko kulokho angitshele khona ngingamazi kangcono kanjalo nawe uma ethi wesifazane ungumkristu kepha abegunde izinwele umazi kangcono kunalokho akushoyo buka yebo mnumzane uma ethi ungumkristu kepha abe epende ubuso ekhindile kepha athi ngumkristu na umazi kangcono kunakushoyo izwi lankulunkulu likufundisa kangcono kunalokho izwi lithi angakwenze lokho abe engumkristu futhi kuyahlazisa nakho konke unkulunkulu uzebeka kanjani into ehlazisayo embusweni wakhe na angeke mnumzane ngeke nhlobo ngeke mnumzane kunjalo babo veza isifiso sabo ungadlisa ijuba nenqe ndawonye ngeke neze ijuba kalinayo inyongo sidala sana alinakusidle sisibhuco sidala uma like lathi liyadla kuso lingafa futhi liyakwazi lo kepha ine lingadla cishe konke elikufunayo bona linenyonga eningi ngakho uthole ukuthi nezo linjalo namuhla into efanayo bahamba sebayizimpuputhi kepha kabazi usathane wakwenza ngenkanuko yowesifazane efuna ulwazi locansi alukhethe ngokuzikhethela kwakhe manje qaphela kwaba ngu-eva owaholela u-adamu ophathe futhi kwaba ngowesifazane owakhumula izingubo zakhe ngaphambi kokuba u-adamu akhumule zakhe bona kungowesifazane njalo nje selokhu kwaba njalo kusenjalo ibandla elidukisa indoda ibandla buka elihola indoda efuna ukuba indodana kankulunkulu ngowesifazane ibandla hhayi ibhayibheli unkulunkulu ngoba ibhayibheli liyindoda oh yebo izwi lenziwa laba yinyama futhi wabe eyindoda ibhayibheli iyindoda ibandla lingowesifazane akusilo ibhayibheli elidukisa indoda ibandla elimdukisayo ibandla ehamba eyanqona nalo akusilona ibhayibheli akusilona nhlobo ibhayibheli liyitshela ukuthi ingqono yebo mnumzane manje qaphela ngenxa yocansi ukufisa ucansi wakhanukela ulwazi ukwazi ukuthi kwabe kuyini le nokuthi lesi sithelo sasisihle noma sasingesihle kanjani owesifazane wakwenza unkulunkulu uyakubuyisela emumva ngelinye ilanga noma uyakukwenza lokhu ngendoda wanikelwa ngumfazi kepha kwahlengwa yindoda indoda ngujesu kristu oyizwi ngakho kuyini na qaphela sengiyagcina bona lapha maduze nje ngike ngaphawula ngalokho nginamakhasi cisha amane noma amahlanu ngalokho kepha nemibhalo nezinto ebengithanda ukuthathela kuzo kepha lalelani asivale ngokusho lokhu kumbulani lapha esikhathini esingengakanani esedlule bengilifundisa ngamacilongo ayisikhombisa umkhosi wamacilongo nokunye futhi ngithe kunosuku lwesishiyagalombili lomkhosi ngakho usuku lwesikhombisa luyoba ngolokugcina kuyoba iminyaka yenkulungwane Kepha ukhona usuku lesishiyagalombili lomkhosi okungukuthi uma kungu lesishiyagalombili ukhona izinsuku eziyisikhombisa kuphela kuyokwenza kube lusuku lokuqala futhi kubuyele emuva osukwini lokuqala sekothi emuva kokuphela kweminyaka eyinkulungwane khona ke kuyokwakhiwa iEden futhi umbuso omkhulu kaNkulunkulu uyakubuyiswa futhi ngokuba uJesu wawulwela ebhekene noSathane ensimini yaseGethsemane wayithatha futhi i-Edeni wahamba kuyoyilungisa ezulwini ukuze abuye futhi phezulu ezulwini wathi izinhliziyo zenu mazingakhathazeki kanti selapha emhlabeni wathi ninamajuda niyakholwa nguNkulunkulu manje ngiyazi ukuthi nginegama elibi wathi basho lokhu lokho nalokhuya kepha nikholiwe nguNkulunkulu njengoba nikholwe nguNkulunkulu kholwani nayimi wabe enguNkulunkulu obonakalisiweyo kholwani ekhaya likababa noma emzini kababa emacebweni kababa kukhona izigodlo eziningi ngiyondongisela indawo bheka ukuthi umuzi mude kangakanani uyikulungwane namakhulu amahlanu square zamamayela ukuthi kuphi na uye ekuye ulungise kumdala udala lonke lelo golide imigwaqo yabengezela ungumdala wenza indawo Sambulweni amashumi amabili nanye wathi mina Johane ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elishawehla uvela kuNkulunkulu ezulwini lalungasekho lwandle izwi lokuqala umhlaba wokuqala kwase kudlulile kwabe kuyini izwi lokuqala na kwakuyiminyaka enkulungwane kwabe kuyini umhlaba wokuqala na yiwona lona esiphila kuwo manje uyolungiswa kabusha njengalokho ubhatiswa ngoNowa ngezinsuku zokushumayela kwakhe wabe usungcweliswa ngoKristu lapho efufaza ngegazi lakhe yakulungiswa kabusha kususwa wonke amajiwane nakho konke kukuwo ekulungisweni kabusha ngomuhla okuphele lapho uzobhapathiswa ngomlilo oyoqothula onke amajiwane yonke inhlobo yokugula zonke izifo nakho konke ukungcola okwabe kusemhlabeni uyoqhuma usakazeke bese kuvela umhlaba omusha asengibona izulu elisha nomhlaba omusha izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kwase kudlulile nolwandle lwabe lungasekho Mina Johane ngabona umuzi ongcwele iJerusalema lisha wehla uvela kuNkulunkulu ezulwini lapho uNkulunkulu uyakuba khona kanye nezincenye zakhe amadodana namajodakazi lapho engahlanganyela kanye nabo ebungcweleni namehlo abo emboziwe ukuze bangoni asisayi kuphinde sibe khona isono kusukela lapho asilwe kanzima ungakhohlisi ukuthi isikhathi lepha siphokophelele ukungena kulelo sango ngoba bonke bayakushiywa ngaphandle uyoba izifebe abakhanuki ubuka owesifazane umkhanuko osephingile naye bonke ngaphandle kuyoba yilabo abesifazane abanezimelo ezicegayo amadoda nezimelo ezicegayo abanye futhi yilabo abahlangiweyo kuphela nabasencwadini yokuphila yewondo abaya kungena kulelo sango Ngakho phokophelelani bangani ningadokiswa lolu suku lokugcina lesi isikhathi esikhulu wonke unemali wonke angenza lokho noma ngubani angenza lokho unemali egeleza ndawo zonke nezimoto ezinkulu nakho konke akuyikubakho nayinye kulowo muzi akuyikubakho ngisho nayodwa imoto nayinye indiza cha kuyakuba imputuko yahlukegelekeqe kuyakuba imputuko futhi okungesiyo eyolwazi kungesiyo ubuchwepheshe kepha yokulunga nokukholwa uNkulunkulu ophilayo Nasibokophelele ukungena kulokho ngokuba konke lokho kuyinhloso yami ukuba ingene kulowo muzi ngelinye ilanga bese ngithi jeqe ngemumva kwabahamba nami nginibone nonke nimasha lapho sabelela abangcwele sebengena khona ngifuna ukuba kuleso sicoku lapho abangcwele behamba beshayela phezulu beyongena khona asikhuleke Baba osezinothandekayo njengoba izinsuku zisondela futhi siyalubona lusondela isethembiso siyasondela Siyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuba ukubeke lokho izinto zenzethu ukuze singenze amaphutha. uNkulunkulu othandekayo ugcina unembeza wethu uhlanzekile. Gcina inhliziyo yethu imboziwe inkosi amehlo ethu imboziwe ngasezintweni zezwe. Ngasezintweni eziphelayo zezwe inkazimulo ephelayo ukuzigugumeza. Noma bangabakhulu kangakanani onke amakhosi ababusi bezwe amakhosana bagonke kuzophupha. Futhi kabayi kuvuka ekuvukeni kokuqala. Kuba kulotshiwe ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo kufa kwesibili akunamandla uNkulunkulu ukufa kwesibili ukufa ngokomoya akunamandla uhlengiwe uNkulunkulu cabanga olunywe lalamahora omunye uyobe evakashile omunye ahlwithwe bebabili embhedeni ngothatho oyedwa ngishiye omunye bebabili etsimini ngothatho oyedwa ngishiye omunye uNkulunkulu sisizi kuba sibe mhlophe phambi kwakho Nkosi. Siyakhathazeka ukuthi umuntu ucabangani ngathi ukuthi abanye abantu bathini? Lord, let our holy sima sibe ngcwele izinqoko zethu mazibe ngcwele, mazihambisane nezwi likaNkulunkulu. Zihambisane impela Nkosi kuze kungafunyanwa inkohliso kithi.
njengoba sinqusela onke amaphutha ethu ukuze igazi likajesu kristu lisimele kunkulunkulu ukuze kuthi nxa esibuka esezulwini abone igazi likajesu kungayi ngokulunga kwethu nokuthi singobani nokuthi senzeni kepha kube sekuboneni kwakhe kuphela nkulunkulu kwenze lokhu singathi kungebebikho umuntu kwabahleli lapha nozwe udaba kwangathi kungelahleke noyedwa kusukela emntwaneni omncane kuye kumuntu omdala wangathi isifiso sabo esingcwele kungaba ukufuna unkulunkulu nezwi lakhe kuphela silazi ihora angaqhamuka ngalo noma ihora angasibiza ngalo kuba sizoziphendulela ngale kwahlulelweni silazi ihora angathatha ngalo njengoba kwaba njalo athathe ikadi lethu eshalofini athi sekuyisikhathi sokubuyela ekhaya kumele uhambe nkulunkulu sisize sihlale sihlanzekile siyacela nkosi ela ukuhlala silinde ize ifike inkosi uma kungenzeka masenze konke emandleni ethu ngothando nokuqonda qonda ukuthi unkulunkulu uhlola izwe namuhla efuna zonke izimvu bezilahlekile masikhulume kubo njalo ngomkhuleko wothando nangezwi kankulunkulu ukuze sizuze lowo okugcina andikuba siye khaya siphuma kuleli Eden likasathane lapha nkosi lonke lakhelwe enkanukweni nabesifazane ababizwa yizwe ngokuthi bahle bekhangisa laphaya yakhangisa befuna abafana ukuba beze nojama ebusweni babo namantombazane amahle agqoke iminqinyana yezingubo emsakazweni yethu nakumathelevishini ayo yonke inhlobo yokungcola nomdlalo nehollywood zonke izinhlobo zenkanuko okungcola izingubo ezingcolile zabesifazane amadoda aphambeneyo agqoka izingubo zabesifazane egunda izinwele zawo njengezabafazi nabafazi njengamadoda oh nkulunkulu sibi kakhulu isikhathi esiphila kuso oh woza nkosi jesu woza woza nkosi sihlanze ngegazi susa konke ukungcola nenkohliso kithi masihlale nkosi masihlale njalo njalo ngaphansi kwegazi phambi kwakho kuyisifiso senhliziyo yethu nokunxusa kwethu okumsulwa lo nkulu othandekayo kubekwe kuleli deski kulobusuku lapho kade kwendlalwe khona ivangeli osinanka amadoko ebekwe lapha nezishuqulwana okuzoya kwabagulayo nabuthakathaka singathi umkhuleko wokukholwa nkosi ungawela ezinhliziyweni zethu phambi kobuso bakho khona-ke nkosi uma kukhona okungahlanzekile kuthina nkosi thatha okwethu sahlulele manje sicela umusa wembule kithi okungalungile esikwenzayo nkosi ukuze sicele sithathe igazi lisihlanze phulukisa laba abantu abagulayo benze baphile baba noma yini okuzokwenzeka noma phi lapho beya khona makube njalo baba siphe ukuba siphokophelele kukukhonza wena wedwa siphe nkosi phephisi laba abantu abathandekayo asebesemgwaqeni bebheke ekhaya siyakubonga ngendlela ophulukise ngayo abantu nodadewethu ushepherd nomfanyana kamfowethu ushepherd olinyazwe ibhayisikili ngiyakhuleka kuba ububi bungehleli kulokho fana ezigibele ibhayisikili ngiyakhuleka kuba bengcono siyakubonga ngokuphulukisa kwakho laba abanye esikunxuse ngabo futhi siyazi ukuthi lokho esikucelayo siyakwamukela ngokuba sinesiqiniseko kulowo owenze isethembiso sinike okomusa wakho nkosi usixolele ezoneni zethu sikucela egameni likajesu kristu amen niyamthanda na niyamkholwa na angithi senikhathele nediniwe umbuso kasathane na niyakholwa ukuthi sewugebela eminyakeni eyinkulungwane eminyakeni yakhe eyinkulungwane na elakhe kwelakhe i-Edeni na niyakholwa ukuthi lilungiswa namuhla na buka zonke izinto zincike ekuhlakanipheni konke bathi konke kumele kucutshungulwe ngochwepheshe ngaphambi kokuba bakukholwe ngeke ungeke umcubungule ngobuchwepheshe unkulunkulu kumele kumamukele ngokukholwa ngokuba loza unkulunkulu kumele akholwe ukuthi unguye nomvuzi walabo abamfunisisayo o unkulunkulu angifuni kwazi lutho olunye kuphela igazi likajesu elingihlanza izono angikwazi okunye kepha ujesu kristu njengokusho kukapawulu wasendulo nami ngisho njalo kusihlwa nje angazi lutho olunye phakathi kwenu ngaphandle kajesu kristu ebethelwe yilokho-ke engikwaziyo engingantshela khona ukuthi leli bhayibheli ngilikholwa ngenhliziyo yami yonke uma ngiyazi inhliziyo yami ukuthi liyizwi likankulunkulu eliphelele elingaxotshwe nalutho ngiphila ngalo ngimi ngalo ukuba nganginezimpilo eziyinkulungwane ezilishumi bengingathanda ukunikela ngazo zonke kunkulunkulu ngokuba kuyilizwi likajesu kristu futhi angiqizikakala noma bangazama kangakanani ukulonela phansi noma isayensi ingazama kangakanani ukusho ukuthi alithembakali nokunye ngimina liyiyona nto kuphela lelizwi engingayithemba ezweni ngowami ngiyamthanda ingabe wena umthandi na Uma kunesono enhlizweni yakho, uma kunecala enhlizweni yakho, uma unotho, khuleka manje ucele uNkulunkulu akuthethelele. Ikhulekise ngizokuthandazela umthandazo wami ongokuba uNkulunkulu anibusise. Ngathandana omunye nomunye na. UJohane wathi bantwanyana thandanani. Thandanani ngokuba uthando lusibekela inqwaba yesizono. Manje masixhawulane.
God be with you. Be kind to one another. Be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. In Jesus Christ.
Till we
niyamthanda na, ngikhulekela lokho. Ningithandazise, ngithandazela, ngimele ukubuyela eTucson manje. Futhi ngiyanxusa ukuba uNkulunkulu anibuse nonke. Ngizosuka lapho ngiqonde eCanada, ngibuyele eColorado, ngijikejikeleze, niyabo. Kuze umfowethu uTony ukhona laphaya, kukhona into enkulu eyenzekayo. Nansi kweVatican eRoma, babiza umhlangano emvuselelo. Mina impela ngiyobamba imvuselelo eRoma, eRoma. Usanda kubuya, abantu bonke babuthene. Anodukathole weholo lihlala izinkulungwane zezinkulungwane, ngakho bayangifuna ukuba ngiyobamba imvuselelo. Funa ukubona inkazimulo yenkosi entshumayelweni. Ngazi ngizokukhulekela lokhu ngibona ukuba inkosi ingitshela ukuthini. Oh, okwamkhumbula, khuleka sonke kanye ka.
We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen.
Oh, amen.
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Yaphendukela ngasentshonalanga abuye abuyele emuva futhi olunye lwalezi zokukhumbula impela uyakwenza njalo futhi kuliqiniso kuze kube
take the name of Jesus with you child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
kuleli verse lokugcina masilihube ngezinhliziyo ezithobekile manje. Hamba negama lika Jesu njengesihlangu kubo bonke noxhaka. Uma izilingo zikuzungeza lezi zinto zombuso kaSathane, buka vele uphefumule lelo gama lingcwele ngomkhuleko bese uyahamba. Yasebenza, ngizamile likhole nje kuphela. Manje ngokuba liyakusebenza vele nje uphefumule igama lakhe elingcwele ngomkhuleko.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you,
yeah, what do you do then?
Just breathe in holy name in prayer.
The veil will come over your face then.
Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh,
samakhanda ethu manje njengoba ngisacela umfowethu Bhila emuva lapha yakuba eze lapha ngaphambili. Skipa mfowethu Bhila, ungaskipa ngomkhuleko.
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy.
Manje sisagobisa amakhanda ethu sikhothamise nezinhliziyo zethu. Umfowethu Bhila ongomunye wamalunga ethu lapha, umfowethu Esli Bhila, umfowethu ongumKristu ozilungele, indoda ethembekileyo. Ngicela akhulule ibandla ngomthandazo lobusuku. Nkulunkulu akubuse semfowethu Bhila.